mad sip love with baseline. Miracle Rocko. Ebigambo byennina ne bwe mbigatta tebimale. Ebiseera byennina ansaba nkukwasotera obule. Yegwe gutunulako emmere ne ngireka, lwanyiza olwe kulekera ku makya. Kulowooza nnyo ntuddeko okubabula ti butiko na nakati. I need you katikati. Softest acheta butterflies imunda muli. Mubongo watula to mutima watwala. Munda muze watebenkera ne muntu menjuba ndijiwanula. Nkatonda kanyamwebaza nasaba muntu yamba malaika. Nejisigate kukati wango muntu awaza malaika. Tori busirikare wa musai nayo bwange mwoli. Nkulukutiramu ntambuliramu ntuddemu wantegera. Kapuriti pesa kambonyabonya oyakane munzikiza bakola batya. Siri kutanze kwagala bitya. Yegwa ntambuza njogera jempitaita nga lwetikulabyobulamu butirikamu. Wantulamu mwana gonkoze ebintu ah. Gwe buntunuulira omusana gwaka mu kiro. Olukulabaka masanyu kuba kagere. Nakufuna nga kirabo sitwaito kumbe wa Katonda ah. Obulungi teyakupimira yakuwa buwine weramula era teweseera wegabula ah. Mwana wa mkibuga. Let me make just a promise. I will never let you down. Naringa wera nibanga oh. Siri kusula I miss your lips. I miss your eyes. I miss your smile. I miss your love. Ganechi singa. I miss the touch of your hands. Well, I love you. I feel you. I need you. I was made for you. Well, I love you. I feel you. I need you. I was made for you.